Ni nebo na malure. Nyamada, nyamada.
Ready. Noto days are Sundays.
Noto days are Sundays.
Kula bali monde umfuangefi.
Especially weekend.
Bala mikeni fikali mupevi.
Nana kuko chita pretendi.
Apa pakashi na yola chitefi. Jivele yes.
Join up yeah.
Today na today, nakuvu walelo tuvuwe. Today na today, wema show follow tuvukuse. Today na today, boambona na bonyabo vele. Mindi yoni bile, nishita umwele. Yangu tatale sapachalo kuwama. Mwasangwasha niluba muchikulwa. Kakugwila maningi kewavala. Nichitochimwa nikakulangana. Elo ni bose beba kulangana. Bose baganiza veni ganiza. Mwandi mvela koveni ganiza. Ichola molimpi ande kupafika. Nifuna titeye kampisha pisha. Smooth talk of onde fitantika. Aike, chileshe ni opisha pisha. Mafiga yako ni yogwila wina. Wabloa wachila na bana mulenga. Uenda cheyebe ya vina vina. Kuivala ko atindine busa. Mailo kupupiti ni imilila.
Especially weekend. Nana koko chita pretend. Jevele join up yeah.
Hero ye. Nakuvu walelo tuvuwe.
Nakuvu walelo tuvuwe.
Hero ye. Today na today. Boambona na bonya bobene.
Boambona na bonya bobene.
Kwa tendalama, palama kuno kontama. Twala chindo kwa bulo kufisama. Stato wengi nchili ndevukura. Shili kitifia bulo kupua. Kushita paka kumatunda macha. No flap atapalo wenga macha.
Lendo! Noto days are Sundays.
Noto days are Sundays.
Kula bali monde umfuangefi.
Kula matashali weekend.
Bala mikeni fikali mupevi.
Mana kukechi tapakenti.
Apa pakashi na yola chitefi. Jevele yes.
Join up yeah.
Dream Live Music, baby.